yazi intaninge kwidolophu yegazi apho amadoda ambofu ngumlazi kwinkundla ezinomopho oluhlaza njengemifuno ekrwada kwisithebe ndisithele kumathongo siyazi okwegqwele limithi ikrakra lizixhamla kamva lichana umhlola wenkosi yequma amahlazo kadalindyebo ebumbane nesikhokho nesikhalazo unetyala kwilima lesidlalo usina indlame ebumnyameni ngathi ubijele ngenasikrobo kwingcango ngokunjalo udibene nembila zithutha umthwalo zinephango uqhele ukusineka nomgwenya wendzwana kule nqila ifuthe liza kumenya ngesiquphe nangona umthembu exhesa exinineka eso silevu ndakusiqhekeza kuphela ukuthetha amatakane owaqhube ukuphuma kule ntungo unensa ngamazwi yangenangqiqo inkwali yakho andinasidingo sokuyiphala kweli ziko kuba ikwali andiyityi kulo mtshitsho uqhingwe ziziphingo umdala ngoku umelwe yimatha kukubindwa zingqatha umbindi welithafa unginaphini lokuthatha ngenakuthile imxhaka ukhethe ukuhlala emakhetshini nomama elitshantliziyo likude kufuphi kwintlanti zobumbano uhlanga lungazileli ntsana xa bekutheni kuqala sidoda sayinto yokudlala kwamakrwala idyongo ezinaqinelwe yiminqwazi kuyaphi kulo maxa axhonywe zibhatyi ninkonye nenebhayi kodwa amazimba niwaselela kwifatyi inesiso isifana nisafanelwe ngamaswazi ukuze niwabambe la mazwi nigagene nezazi
nigagene
kanyelwazi
yo lena siyondlalo yekwaito qiqa phambi kokuba ungqine ukuza kukancele kwezimbambano nizibambayo zoxambe bhaxulana nintlokothisana ngobubhanxa bobutyakala kwisidoda izimpatulo zobubantula ezintetho wingenabulumko ezifaka abaxhakazwa bahembindini wesanqa seziyatha ezidume ngokumatha kwingingqi yasemthatha musa ukufufa xa ufutha uza kutsha nefuthe lembiza yembilini yezincutshe ezimbini unyana kantu neqala lelili elithi lakubhokoka kuthi rhibhumbilini kwizididi zasesithili eziseliwiliwili entlokweni mela lencoko ngalintloko walibala kukutwela itela thaya ndizo kupicothela lo mcimbi yasingo wokutsathelwa ngokwenje njalo uzirhintyela ngentontela ubotshelelwe ngemva kumbombela izenzo zakho ziyagrogrisa zindibanga ndifuna ukugrogrisa ngombhaxa umhlola nazimpuku zibhabha endlwini yokukhanya madoda aphumani yegusheni izinto nizigusheleni umani lihlazo eli ezintwana zisele bhekileni yamaxheko emcimbini indelelo sisiqhelo wesibi makwedini yesimelwe zizagweba ungabi locham lokothuka xa ligwetywa ityala ulibele kukusela utywala uza kusitshona esisinala esiphuma lamaqala qala uqonde kwabaqonda kuqala ukuze uyiqonde le ngqondo yabadala isidoda ayondlwane yanetha. Oh, pelo teta.